Maria Josh.
Sindinga iwale
Somwe ine ningachita kalegale
Ndina lipa upale
Satana angandi na misa ine
Ndima sada zo ipa nina sindikila Siunga ya tunyali kuhifindikila
Mboni ndijitile Anandi tsuka anandi chosa mujile
Ama ine ndi iswa maonika Ama ine ndi iswa maonika
Mbwe Yesu mwaziziritsa nkongono Ndika foka muma ndikwira bankono Ndika bweze jani kwa inu yotsono Amadisa zikuluzo kwa inu yonzazi ngono Amaone, amadiana alindi amaonde Sunga wakole olo uchile kwekwe Kupanga haso jabu sunga wasempe Nchito sunga walebe Kuyenda ba mamba ba mafuto gomo samira Neka ndikoza kukwa goma yawe mpo samira Kulimba na nzaziko ineyo ndinazisia Jabu ndina mutsarabu ba mabeto ndinalira Kuido ndi macheni mudu wanga osakwira Mpomwe ndina zindigira kwa Yesu ndipo tawira Ali ndi chifundo nane tima mufira beye ndipo amati kwa nila
Somwe ine ningachita kalegale Ndina lipa upale Ndi satana angandi na misa ine Masada zoipa nina sindikila Siunga ya tunyali kuhifindikila
Mboni ndijitile Anandi tsuka anandi chosa mujile
Ama ine ndi iswa maonika Ama ine ndi iswa maonika Ama ine ndi iswa maonika
Wala kwa numbu ine ndi ululabe Mwasambisa pa maso ine ndaonikabe Zelu zanu zakuya Sanga fikirebe kundifera pandanda kena kankubele kansembe Ndinga bwezeja, matuza lirimelanga ule merelo wanu Wena ndinu yombuye anga suwejani Mabala anga mapukuta, misozi mwanditsuka Sindu zanga inezita imanji Abale oseana lipo nango dabwazi Inu muta imandi kupukuta misozi Sindu zanga zosi muna yeleta, izo zinalibi Kukwido ndi macheni mudu wanga osakwira Mpomwe ndina zindigira kwa Yesu ndipo tawira Ali ndi chifundo nane tima mufira beye ndipo amati kwa nila
Sindiga iwale
Somwe ine ningachita kalegale
Ndina lipa upale
Ndi satana angandi na misa ine
Ndi masada zoipa nina zindigira Siunga ya tunyali kuhifindigira
Mboni ndijitile Anandi tsuka anandi chosa mujile
Ama ine ndi iswa maonika